Sakirabe min jetti on dooto tawa don le tatteji na leedi Burkina Faso joni na on tawa e hettinaade de do yewtere nde studio Yafa wadata hande aljumaari yewtere meden Yafa soir halata na hala gondal do mon hakkunde e rewbe e worbe salla neddo na haani bangudurede e mo wonduno gilla ma wala na faa e fado wari hebi salla neddo na haani bangudurde e joomum fayso ngidngu wala hakkunde mudum delle sakirabe dum don wonno ko ngadetede le yewtere meden hande faa hande du en kalon hala ko tuba ku yata reflex de moro do to cukalo keccu en kiban famude dun don ko firtata wodi dudum e saboto dum so Allah jabi en kalon hala nyawde ngudu sakirabe monira diko kamoni yeso micro
to duruden
yewtere meden hande aljumaare halata na hala gondal hakkunde debbo e gorko na haani neddo bangudure e mo wonduno gilla ma wala no faa fayso ta ngidngu wala hakkunde don katin delle jamde dedo kewal na jamito dum don sabe wakkati goma yogana keda tiagal ti dormaaji di kawri hakkunde gondal mu boygal no watta fa keben fahamude dum don delle golito amen goto Safiatou Zongna ba batto ken hayebe worbe e rewbe fu fa jamtino dum don dara noy dum wordi wodi du o batto ken fa hande neddo jogido andal do ngurna bikko e adama en delle en kittinoyto dum don fu dum e wonno jaabo mo be kokkitata en eli don sakira meden balita en dum firte e fulfulde
nabe kawliti yeso magasin sukabe hayebe na gunna jiddunura e mabbe Salifo chonno taybiiji e tawti fa handen tappiiji juldirdi lumu mango wagadugo gorko o mo dubbi ngadata capannay fa yowi na wi'a wala debbo lobbo fa foti e jabbudo wondude e hema gillama a wala no fa eno
amma ha hayir som
ko hanika nen hani delugon mo wonduno gillama wakati talkidinonde sabu mona funani banno de suni ndara musukabe be hannebe suni be kibi dum mon no kalisi be ndaran mo be gonduno wakati be galanu fay gotum de wondugon jomum na tiidi nandana ba kamboy ka nabe buri dum mon on biddo debbudi dum moda min ka suni miilo am suni jomum sakki dum mon on kimodum non gondi wakati ngalanu fay gotum de suni Allah humtima ko buri wadde ka keddodo do
wonna men manakata am viima
no jodi li danki neddo biyetedo Adjara ON woccionowo bikkoy ledde e miilo makko o tilay ko o fu dewula neddo mo wonduno gillama wala no faaye
roka telligiri tibi pula saka
gorko on wala buudi suka debbo on kam du jaba be jigundura o wara latade jom jawdi way wumi dek kala la wattaaki li don fi o dewgal tan mi tampita e mabbe lato da jom jawdi de cialo da dewul dek to mbalam ya wala fu e ngehende ngari a dewlanka tampiri tampataaki bon sa dewlay kam fu ayya alla ko kudo ma buudi on jabtoto de ngeccode le talka ko
woni ngon ko e foba kon le bandeera tilena ta talam no
amma neddo biyeteedo KION kamka milom na sedi e milo Salif e tawti Adjara ko gorko o wala saliya kukkowo salla tilay sino wana neddo dewla mo wonduno gillama wala no faaye
ce n'est pas une obligation
e wana tilay sabo dum minna ka fay jere letal ki saliyaaji leedi meden kone na haani dewlude biddo debbo mo wonduno wakati talki dinnonde soni a dewlude dum mono goddo sabe dum mono yurmene ko jootine fu yurmene den oran tim alla wadi wakati intawdama on wakati timmi mona fu hoje lawn mud
mi voilà c'est la projet
neddo biyetedo Idrissa Garba o neddo jangudo sanne e bangal buduji o wi ko yata bangal diwral fuddode den en fu wo holare e tatteji didi fu sinini o funa andi hore andi oy onen fu dum wadata fa handen fa laba fa handen tawe na mbawi wondude
il est essentiel ene
dele na tilsi dena hani du neddo wonda dum mon suka debbo na su gorko mo wonduno gilla matal ka ko mudu on neddo anyon fa wodi ikade ndewluda na ndewlada on neddo yaade dewlo e na dewlugon neddo mo anna sanen ndele minka nam selina berde yimbelbe be tinno ngan gondal tabita dum mon dewgal na walito dum mon leggo leji modon sabakato ngalan fay gotum de non jogino dum mon hakkiloji lobbi ndele soni Allah humti on soni on joddoken non bay haltingon gollon ko heewi ko way nafude o
que vous réalisez tous ces différents éléments
net o jangudo sanne e bangal buduji o en biete do sociologue o en o wi'i na hani tawe o fu mileke sanne secteur de nata sinini anati le diugal wodi tawi wana no milir anon e fu dum saboto bonandaji kewdi wodi du hakkune buduji dinden e tawti fa hannen e golleji o fu
allo docteur
allo docteur wo hala ko binome en dum wono reflex de morodum non andi wakati goma so kulenterel sami hono kaakol de sogno duko yalti eli don sukabe wobbe no curuwa fa wakati goma kappo tigi do boy on ma wakati goma goddo katana fukkino de denjo hayli denja gongol wo dume wonno ko way sabade dum noy wonno bawden wadirde fa dum don boyto en kettinoyto docteur goma jepti do kongol wo docteur jahorobe sukabe famarbe ko wiyete pediatre en dum anditir do docteur Eliane Kiemandel en kettino sakira meden balitan en dum firte e fulfulde
le réflexe de moro
tuba ko bi réflexe de moro hunde ko suko pamoro on wadanta e hore mudum tawe wana ekitan wana suko on muyan de wada dum ko buri hewde majjum dum hewti toto suko on wakkat leddu heddi lewru wotudum farime ndale suko rimdete e majjum o dum wadi de dum wi'a suko o rimdete e wawde wadde dum ko buri hewde majjum suko o wadata dum tawe anda tiri wakkati ni suko on huli wawde dum wattande en tawtaana ma suko on mati duko sanne ma goddum juhi dum ma jomu mati gu goddum sami lawlaw biddo on omto juude mudum fu nyobbo koydem wada hono muyataana takkade e yaaye on ma heba takko e goddum kamdo heba reeno hono nandi e doktora kungu wakati goma inde nyabbi ma inde kulleji goddi di fu indi tiltaake no inde ne ngitu do dum wakati tarik majjum delle muru o woneddo pilotono do tuba ko bi chercheur kam en golli fa yimbe paame ke dum na woti sabu dum hunde gollitene fa faame suko on far dadi don sellina ko wete reflexe de moro dum wo hunde ko hani watte to suko pamoro e suko rimama de rimdak e majjum fu saraym une kani hulde
senkiti
tagoji micci tagol ko yadata e deng
mikitagol ko yahadata e denga lehdi meden etore de laamu en daranobe cellal lehdi meden gadi wo yimbe gadobe ujunaje dido e chapande ngeddo e nayo wonbe nyawngu wari gilla ma pudde mudum lehdi meden de lehdi don do be limi yimbe wadobe ujunaje chapande jeegom e nayo e yimbe kemen ngeddo e chapande ngeddo e nayo mi jantebe tawdede gudo nyaw delle hajija yimbe tawdabe e maggudu wo yimbe ujunaje no gah e ngeddo e yimbe kemen joyo e chapande nayo kambo be doka o sikke wala no gondi e binangu ndele no wata fa keben na tindinoje ko ha odoy e don en kettinoyto docteur goto na anditere Karim Komba Sere o jeptan do kongol woda ko humpiti en e bangal gudo naaw
wo bonga wadata nyawden alamaaji nyawngu na nandite alamaaji nyawjonte kefo dum on palu o alamaaji dindu bandundu o wulan holna naawa joomida fa nyaamde wawtu godom jiijam mengena wa yeltugon alamaaji godna baayi funtugon e joomumde gotan ni wada sembe suni sudi alamaaji a yidum e bandumaada tinna lawlaw njaha loktorore fa hiñoyda ndara nukku loktoroje de laamu jeyde hiñogon fa faame salle wo nyaw dengu ko mere wadirte dum on yobata fa imbuud sun so goyngon ngon battare laamu danor cellal ngad yeltini sappo jiddi lewru octobre ndu sun so tayo nyaw dengu tinuda tiddina yamiloje loktorobe de tangala ada tiafaaji de hinono kaajiro dan tafonika burkina hebay safare deng o feseten no neddo watade faddo nyaw dengu tinnodon pilki modon do laarinde heba teddinede ta njoppe ndiyam tuundam dakkon don bonnine nokkuji fuhdo do bodi mbari ciuda kun ele galleji meden do tinno tawe bolno kaddule ciuroje bandum fu wodi tinno wujo nebaaji kadoji bodidi tinnudu fa hande wala elei alkille wataaru tiafaare elei jendi do battalam daano cellan yaltini kibaru sappo jeeta lewru octobre ndu juude kawral ministri en ko wadi be biyana kebe adi anniaji fa golla golleji kewdi be kabda nyaw dengu lay loktorore mawnde wiyeten ke yalga do wedrawgo danki be ju intaton wonduki pukkode chapande jeego fa be ballita sawrugonna nyawbe ngu nyaw wodi fa hande du be jiitato be puufa safare e galleji do dum du fuddi le galluru wagudugdoka wodi dum hewtan bobo julesudu be kollitana ke pudde hitande fa wardi joni tawama ke yimbe unay noga e dekode on jiirabe nyaw dengu
ke ɓe tindinoje e taguji lobbi ɗi kanɗon tawdede fara rentagol e studio Yaffa.
Ayodi sakiraɓe tawanoɓe hettinade nde ɗo yewtere dowɗo ombirtende ɗelle sakiraɓe altinere e jam katin nde kettinoɗen yewtere wonde e ley yewtereji ɗi studio Yaffa waɗanta en ɗi. Min jetti on nokku fu dow to tawa ɗon
Baila la bae, baila na samba la gorga de irana.